Kukhona amandla angajwayelekile lapho ulwazi lufika ngendlela ecacile nenesithunzi. Uma sifunda, siyabuza bese siyakuqiniseka okuzwayo. Senza izinkumo ezingcono emakhaya, ezikoleni nasemiphakathini yethu. Akudingeki kuba nzima ukuze kube usizo. Kwesinye isikhathi inxazelo emfushane enesici esihle yona evule indlela. Yingakho ukulalela ngokukophelela kubalulekile, ikakhulukazi lapho indaba ithinta abantu abangi. Lapho amazwi ehlanzekile futhi enobukotho, abantu bayazithemba, bese ulwazi luba isisekelo sokwakha ikusasa eliqinile.